abantu bareko babogera bogere tewali amanyi watufu olaga bareke basala omugambo gwabwe kubeera tebabaddeyo mu kusambula babadde naffe nga be batujubisa kati bali mu busonda batuŋŋoola tulya nabo tunywa nabyo naye webitabuse lwe tubeetaaze nga batuviira gwekola bibyomumpola nga toyogera abantu emitima gibatuuyana baagala kulaba ng'oyambala kutya okubako mu maziga bibanyumira tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi baagala kutuza mabega buli lw'obasinga bo baagala tutabula nalina mukwano gwange musana beyasanyusanga tebamukyawa byaddala bamukuba bamuteekako ebijeteke mu bintu by'okusaaga ng'empingo zirumye nalaba ku myoyo n'emitima gyefutwa natalina wafunira nakomerera abantu bwe giwunya bakayira ddala babula kutumira tuyingiza ttaka tuseka nabo tunywa nabo tulya nabo naye babi babi tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi abantu bareko babogera bogere tewali amanyi watufu olaga bareke basala omugambo gwabwe kubeera tebabaddeyo mu kusambula babadde naffe nga be batujubisa kati bali mu busonda batuŋŋoola tulya nabo tunywa nabyo naye webitabuse lwe tubeetaaze nga batuviira gwekola bibyomumpola nga toyogera abantu emitima gibatuuyana baagala kulaba ng'oyambala kutya okubako mu maziga bibanyumira tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebawena abantu babi abalya mmere tebawena abantu babi tebayagala bibasumbuwa abantu babi abalya mmere tebawena.
Remember where you got it from. www.djericom.com.